inta badan dadka buugtaale ku nool magaalada Baydhabo iyo waliba taageeray hay'adaha qurbi joogta dad muxsiniin iyo dowladda iyo ona inta badan la siiyo waliyaabo nololiyo baahidii on qabana hana ku mid ah dadka buugtaale ku nool dowladka magaalada Baydhabo ayaa muddo lama bilood ah helna walbiye dhaamin ah kureed markii qurbi joogtii taageeray jartay iyo roojeena walina fuus saartay xaalad adag oo biilaange maadaama yoon aboodna in iyo si maalinle ah biyo hangadanga qoysaskan oo diireen ilaa iyo 700 iyo danta ka kalafti in iyo meel 5 kilometar aan jarta biyaha ka aroorana
biyo ta eeda dhibaatadii goobn hordhaan walaalaha muslimiinta oo biyo niisheenay booyin niishibay lambooyda ayuu min niisheenay hadda muddo lama bilood kuro booyidi way noo goosidi meel dheer oo lama 5 kilometar nin dareera biyo ku buuyaan markii uu seen hadana biyo in aftir sho ganaati etba ma helaa on tiir bi may nin ku dartay biyo nin ku dareen markuma ay fadaan in biyo nin sheeno gargaarna nin li deero walaal muslimiinta gargaarna nin li deero no hal boogdan ed ee dan ka baahanna biyo may ku halaan biyo rafaad iyo dan dorin maran walaal muslimiinta hadii biyo nin sheeno ed ee dan ka kama hadeena onon rafaad hadii goon min jirga hal jirga haraab teedan baad la aqta weedatiya may lu kooyay may lu bahay la hal ka sayraabna min bay sidaa sa hiraabna min lu kooyay hal jirga la ilaha la surinyi iyala roogan kaadi oo madhagaayaan hun guriga makin kariyaa hadana dad kanaagta hadan sidax saaha suuq dilay ed ee dan kara faasin walaal muslimiinta bihani li deera untani li deera ed ee dan ka baahanna maalinti ed ee oo bi badan la halay geerka bi ad hal yaad arti sidax jirgan la jirgan la halaas maalinti ha kaleeyo hal jirgan bisay laakin go mar kor booyin niisheenay lambood toomay niisheenay halka saahiraamno markii goosan niisheenay toosagaal ka saayna niisheenay biyo ee diye dan haasina jirgaamadaan eeda biin kishibadaani biyo nu baawan nin kishibay hada markan biyo ibaano goheen biyo wasaq karl ka dhagaamle kaadi wal isku ku dhagaamle wasaq rafaadan door biyo hal jirgaan la sidisa adashanti anagoo intin ka kariyaase me kaadi ki dhagaase me may weelas markan wal oo afa ayaa umale biila aanta oo naftirkan dadku isku dhabaatay singlahayne walaalay muslimiinta in sheenaan biyoogi wali nin sheen waan hadma aadasho yoona maani gudbin onon bii mahaysin rafaada dan doori roog halki jirgan baasila gaagla ka buuye halki jirgan sheen ku ngal marahay ee shanti ku ngadon oo baa diyaad iyalka oo ba oo minin ontiidi walin kare abuna in shanti jirgan shanti kun sasano halki jirgan hadeed gaari saareerti ku dhowatal door amala nagdaan markan ed ed biyo inin sheenay baad uu noon fatidaanay iyalka ninka baashalayno dharteed isku ku dhigdaane unuun dharkaana ka dhigdaane walaalaha muslimiinta ed iyadaan nin li deero ed iyadan ka baahanna dan ka biyo ed iyada welwel ninka hay ma aha bi horti markii yaalan la nadaafadan aafimaad shan ma faylaada biiba male ay afmat fayle biyo alleen hab wax ka bari ad inta bi ku halaas lay bu ku murugas ama bi deera sorta afmat ka ama fayle hade lan bi la afmat ci mi fayle hada ini biin hani li deer yo mi lam fooyan ni shibay sagal ka san ni sheen halka saahiraabna ni sheen ya ed ee dan ka baahan walaalo saaso ku oot arantu oo kala hor bi laagnaagna laakin waa bari habay thoran ni sheenay markii lamid booydo noo ku goobeen koo hor lamin niisheenay noo goheen muddo oo ad lama bilood ama ay hal booydo niisheenay hal ilaysoon barqo hal balasi niisheenay la inuu laayn hal booy noo goosidi muddidan haddii lamidan bilood la kuro walon eedan ku dhibbaadagna ma leh
bal dhanka cuntada ka waran sidee ku heshaan
xilliyada jiilaalka markii la deeriyay yaa wali baa magaalada Baydhabo hafuu saara seebiilan dadkan ka badan saameenta ku weeladoon wali baa kumid ah dadka danyarte iyo dadka buugtaale ku noola tuleedka magaalada Baydhabo oo qaarsho nin dhawayna eelal iyo si fudud biyo ka helayna